yonke yashabalala awu yonke yashabalala lo selilo elupumpelekini ngoba yonke imizamo yami ngizalayo awu yonke yashabalala Ngikholela dloseli Ngikholela dloseli Ngikholela Ngikholela dloseli kanje Ngikholela dloseli Ngikholela Bangcathe Tatelu malo omkalami Omtateli kembalami
Ni hambi zinyanga na bata